Dachimsafi.com.
Tumejipata.
Bwana losi sana. Nimetoka kudeti na Zuchu yule demu ulawama. Nimejipata bwana losi sana. Nimetoka kudeti na Zuchu yule demu ulawama. Nimepata pesa wacha nikatumie. Kama na kukera jirani mvumirie. Nimepata pesa wacha nikatumie. Kama ta kukera jirani mvumirie.
Mbona kote niko mimi. Nimependeza siya mimi. Ninavongara kama jini. Nitakijuu mpaka chini, mpaka chini.
Tumejipata.
Ngoja nijipongeze kidogo. Haikuwa rahisi leo naitwa kigogo. Ngoja nijipongeze kidogo. Haikuwa rahisi leo naitwa kigogo.
Madem wana nita in some boy. Napendo paka na matomboy. Physically uwa sito boy. Fido wizi like star boy. Was boy, sizo goy. Kwenye bata ndio huntoy. Mane talks mimi siongei. Wambi wana naita jitawa. Pesa maua garden flower. Respect him money power. Mpaka asuse na uza madawa.
Squeezy si ulizi bay. Na kesha anyway. Toma saki zosta bay. Wanangu wabu enjoy. Masikini nimepata. Wacha yariye mbwata. Mbro nitesa mtaji uta.
Baresa minicheki. Eti ni mkopeshe buku. Pesa zizueleki. Kukopeshana ni marufuku.
Manji nae kanicheki. Kataka ni mkope buku. Pesa zizueleki. Kukopeshana ni marufuku.
Tumejipata.
Kuna kulala. Leo nikakese wapi nimesha choka ufukala. Dull fashion. Kimos. Manager mom.
Wango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.